agahatari chuchu msumari ngozi msumari mtoto moto moto baby nipe zungusha tena so kidogo na vyoitetema shkopa yuko na mina saido yuko na tina mkachute nipe kitu niwashe
niwashe
ingoma ibona ibona aibona ibona atwende zanku kidogo shako kidogo zanku kidogo baby zanku kidogo ringa midogo cheza kidogo kiuno kata kiuno kata kiuno kata baby love Mensharata nipe love I don't know Zake shopping mlimani
Location commandera
Wanoko wanakosa amani Kananukia vizuri Kwa marashi ya chumbani Mkachute nipe kitu niwashe
Niwashe
Ingoma ibona ibona Aibona ibona Atwende zanku kidogo Shaku kidogo Zanku kidogo Baby zanku kidogo Kiuno kata baby love Minsharata nipe love I don't know